Maputo sio vuvuzela, wakikuchukulia simple watafunga tera. Ushadanga ushapoteza muda mama sana, vurugu michezo michafu ya ujana yote ushafanya. Baby nipe nipe mgongo nikupande kama farasi yoyo, nikupe mate mpaka baby useme I love you. Love you, love you. Umenchanganya kiri yangu selewi yo. Ayoyo. Hile penzi letu linashani ndosare, linawachanganya. Twende kushoto, rudi kulia, kama Messi na kandanda. Zungusha juu, tupai bombadia. Ea basi tushapanda let's go. Pole pole, pole pole, pole, pole. Tugope mabara, mapenzi msuko, suko kamata. Uliposhika shikiria, ngangana, kamata. We ngangana, yeah. Ukinipa bostani na magilia, yeah. Nisha chimba na kisi, yeah. Yasi nyasi pembe na zilima kweli, yeah. Hey, hey. Walisha kufanyaga bigiji, waka kutema. After sugar kwisha, umbe walitaka kukudown, kukudown. Yueje leo wanakona mtamu. Ume walitaka kukushusha, kushusha manyama ilo kosa buta. Jile penzi letu linashani ndosare, linawachanganya. Twende kushoto, rudi kulia, kama Messi na kandanda. Zungusha juu, tupai bombadia, ea basi tushapanda resi go.
Pole pole,
pole pole,
pole.
Down, go down.